Deutsche Wissensmusik Production.
Zach on the beat.
Ishu, Ishu. Trust in rap. Shia man. Ndomfuna zwakuma ndamutongisa ene mwana funo vauronekisa namuvili vhathu vari ukorengisa ndotofela umufuna ndamutongisa ana vhuḓifari ene uyashonisa vana vha tshelede vhafunisa zwori mudini vhamuḓi vha ḓo swikhantela zwanga bala ndi ḓo vhidza na mukhantela na vhathuni ya sumbei uyashonisa sadza sina vhuḓifari uyashonisa a to fuka tsini nanu ya ningisa zwine ene a zwimbara zwi yashonisa jaratani ha tshatula uyatshimbila na mukedza wenonengani semisa uvha mufuna ngori zwino ndi vhushumisa usa ḓivha uri ndi vha khoti shumela love back mi yabana I hate love back muthu wanga I hate love back vhathu vhathe I hate love back love back love back love back I hate love back mi yabana I hate love back muthu wanga I hate love back vhathu vhathe I hate love back a chimbudza uri tata love back muthu wanga I hate love back a chitua oto paka na tibeke Toda bone bari na chelete uko chita a tshemba love back mi yabana I hate love back muthu wanga I hate love back Uchikwasha midi midi oi kwashisa Tungi zanga zuto wala azi rengisa Vudifari ndia ndeme kamu vili wan Naba baby vanu ina niva togume Kamishuma ya chikolo ni ya papisa Uulicha asikwine na tizulela Vadede zivari nova nitisa Asikwine na tutuwa na yomaketa
Mwari kachikola unavuma chelwa Chini sebe ndeni fela na vudungu Lama driver ali seksi na ya funeta Aya ni vada kumani ya kumbula
Mwari kachikola unavuma chelwa Chini sebe ndeni fela na vudungu tungu namba driver at the taxi ne afunisa aya ne vani rumani ya gungula
love back mi yabana I hate love back muthu wanga I hate love back vhathu vhathe I hate love back love back love back love back I hate love back mi yabana I hate love back muthu wanga I hate love back vhathu vhathe I hate love back a chimbudza uri tota love back muthu wanga I hate love back A chitua oto paka na tibeke A chitoda bone bari na chelete Uko chita a chitemba love back Mi yabana I hate love back Muthu wanga I hate love back
Ukochita achitemba love back Mi yabana
hate love back. Muthu wanga I hate love back.
This music production.